More music at HamThePiano360.com.
Ngishayiswa ngomoya nyan, cula,
nyandula mhlambe ngiyakhula ngoba indaba nenkulumo zangihlula thanda ubheke zami ngithule ebethuna cela uke wangishayise ngomoya nyandula nyandula.
Piano360.com.